Kupali, kupe nyumba utakubali, nikupe verosa utakubali, nikuoe utakuba. Basi baby mbona utaki, mbona utaki, mama mbona utaki, mbona utaki, upenzi mbona utaki, mbona utaki, mama mbona utaki, mbona utaki. Cheusi Mangara unalwa kupendeza mtoto mashallah, uwe Mangala ukilegeza unanikosha, wanivutia nkikona, mi napata oma, mwisho wa deni kigoma, boy nashindwa ema. Nasi ulisema nkikupa gari utakubali, kupe nyumba utakubali, nikupe virusa utakubali, nikuoe utakuba. Basi baby mbona utaki, mbona utaki, mama mbona utaki, mbona utaki, upenzi mbona utaki, mbona utaki, mama mbona utaki, mbona utaki.
Namficha msimwone kwenye video na mkashone, sisi twalicheza sebene, jamani simwone mwenzako, nilishataka kutoa mahari. Je, nikupe nini utakubali, nikuongeze rosa utakubali, ili nikuoe utakuba. Basi baby mbona utaki, mbona utaki, penzi mbona utaki, mbona utaki, chumba mbona uta, mbona uta, ajamani mbona uta, mbona uta. Cheupe wangu msimone, simone, simone, ah, amsimone, simone, simone, anavyocheza msimone, simone, simone, ah, ah, amsimone, simone, simone.
Nani chafirisika sababu yeye, na nitakunywa sumu mimi sababu yeye, cheusi wangu simone, 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 na navochezo simone, 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 basi Mangara simone, 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 na navochezo simone, 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 simone.